sabu Allah kor kula pena re
tafan hollitinde wiide kaldal ngadangal fa jam hebe ngal yo kaldal gal koyde himbe fu goni e mudun darantongal yewtogol kabaruji leedindi daranagol no denaagu leedindi hebirte mun jande hore dabereji mbawdi nafude bangal neddaako e finatawa fa warde no dewral wadirta hakkunde himbe leedindi fa yottade no sariya wadirta duubi jeegon caggal kaldangal on takiteke wonku yeeso seeda ko mbawden wiide yeeso en takiteke basi timmi hakkunde laamu mali o e sema kany hakkunde sema e platform on yo arande ida bel modun yo yagol yeso gollidal hakkunde gouvernement o e sema caggal dun kaldangal wadi yagol yeso haggitere laamu sini kaldangal yewtete ko haani wadede arande no kangal jaati gal tewtiri no gal yewtirte sini andari kaldangal tidallaaji kewdi goni le maggal tafo golleji DDR di ana gondi e taadude koyde ko heewi le kaldangal e dabareji kewdi kollitaadi galda e yarude no yidira dabareji di jaati sandari iwi no gorno arande tawene ko gal wadira yo fa jam e dejere hebe yewta dengal ana haani wadirede hakkilla ka ko laati fu e gal haani yewtede sabi wonno ko bibbe mali tewti mbajimbini jamarande haani hollitede ko woni le kaldangal yalla ana paama fa gasa sabi fa joni sini andari politikan kobe paccintana himbe fa gasa no paamirta ko winda le maggal haani wadede illa itane 2015 taggal ko gal sinnina dun a haani yewtede joni yewtirade gal do hakkilla do woni yewtude tidallaaji gon le maggal darte hono kebindirte jogala hollitinde on wiide kaldangal darte le tumbande mud arandere ngotumbaako leydi ndi
sur son territoire.